Zina kupanga zina kuibisa zina la wina kudi divange zina si aliye nsali mnasi ya kakutina is conditional ama kutiga ziga kutina tasoko neza ngoja tukusowa umoja my brothers keeper we used to be each other soldiers kamoyo koboni sana distorted our focus we would see further standing on each other's shoulders show love olo usa kupindu lapo everyone is a vessel uko za kupunzi lapo. Just remember that what goes around comes around and it will come to light whatever you keep underground.
Magolo wata magonda na sizaife. Our generations corrupted. We be taking everything for granted. Magolo wata magonda na sizaife. Magolo wata magonda na sizaife.